ZWAP.com.
Bubble up, blah blah. Kiss on the bag, blah blah. Hush night, stable. Fresh gun, hush blunt. Zambia is so bonze kuibo. Ni nevo king, kiss on one of us, ya remove. Ipopu na ipapati ya na yo kwa tinifo. Shtina paka muntu wanga nangu kufwa. Minu emu mudu, ipopu ndia iwish. Iminu emu mudu, ipopu ninja wish. Dimuntu wa ishiba fya kuseka papsi. Dimuntu wa ichafya bati kwa zirinda beka. Yes, ababili mabala meka. Pati nechi pondo jende kamu lolo neka. Pama ikinda landa pena naba nechi banda. Ngomu na shimu ape inembo na shanda. Lesa pamba kwifi wanga fyanshu fya kupanda. Wow, vamu lala wamba kumanda. Bifu ya pitila taimu ya bene wengi. Ponyama pancha inkwati kancha mbanengi. Vamu shpa chamba infumu ni vama bange. Mala pandeva papa sova leti mayo sengi. Chaku bi aleti ikata papsi. Hankoti aleti mutishi watu linga. Ifuashisa kwa tini jila wa mkula. Na mateza natu papa nga dilagdi. Fuka eta limbigelo ove tuwalikwe. Hosoli limbigelo ove valful. They are bad niggas. Thought it been bad, but they are all niggas. And some fessin and se koku baba pisi. Batinga wapenana na kukuma na makisi. They don't give a damn. If you can't beat them, join them. Gani petulo mujila vati last show. Vena tabalanda, filanda pima mani. Lea lea, pam stana pam vi. Pali loa, pali loa kwa chuga. Sugar na, sugar na yo nesipum. Danga danga, danga, nanang pule. Danga, 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 nanang pule. Tulima lectures kamu niyo. Pata liu kupuwa ma ID. Isha shalo wanga sugar bemba lea lea. Uyu ya kizo na mafesi ya bulechi lea. Bebe ena konde sabla. Aisa kubomba taisa mkwanga. Mumano mutalinga wi usoni shambala. Life ya lilunga kwa staya libe. Like Peter Toshi. We are here to kill them. To Madi Madness. To assassinate the assassinate. Feel Charlie not fiscal. Oh no. Soli big man. Mwimbone saka kwa subambo na kaunda. The young ula jet na konde sabala wapunda. Navana ve nani puti balti na kada. Pika tu na konde yonse handi natin. Namuti mukesho. Kusamba ya kesa maisa. Kasende mula mba. Young ula jet mayafiale ngomba. Hata wawo kenti langa kawa timba. I believe in jano timu pia kum. Talant ampela e manembo ankom. Balashu kisalama doba timpulanga. Pomo chali pwanali isangomo mfupachilomo. Kale nafikanga F.L. Nilelo mwaisanga kubis. Ino kubamba nama less senseless. Damba fan base. Kisu. Nama puse semu lidilesi. Shakwata big phone batina. Ila mtiamidia. Kashimbi mubwari bigi. Bufi kundia. Zavene kilashu wa nisoli antilidia. Teti nangu mwinga samba menshi ya kuindia. Itina mwanga chakwa tate wa itwi. Kachifwi kamu zambia nite tate wa isa. Namwisi kulu nyansu paka ya pachanka. Naleka wantu wa saya na konde gata nzo. Jimini ni get you bump a jam up sit. Fava fele fele ku get all a leisure cut. Sorry aunt, if you eat cunt. Kumfumia geto chimo no kufwemba president. Ya kwa vapresi na temwa inga chila kugaza. Patutuari katana elu futi tula buzz. Bakai wa kugeto kuba mwena kumu dance. Sote tuwa ifinya tupo mwako mbila muka. Chaso ilefika 19 ina tuingila mkas. Kutini nda viko for those. Shimano monga chile to doze. Nimweki samu kumpupulu la nipibozi. Na wina na ishiba beat kwa kanafe iku. Viko njikete game chansa paza nako. Na konde chali la na bebele salamu aleku. Maleti wisaka mana kizu 20 ba. Na nebo njemele doneza mano ngeza das. Drip ice. Na dola muguchi bad. Bad boy. Bad girl give me dog. Babla babla ba,
babla ba.
Kizo ani bagla ba,
nani bagla ba.
Papa kon,
kon.
Deva le amutemba,
ikantimba.
Call out,
echo,
echo.
Remind, ZWAP.com.